put you on the track.
Yeah. Kagina's cheddar. It's a dedication from Caleb to Daisy.
Slima. Mapenzi tam nikiwa na wewe. Mapenzi tam tam. Mapenzi tam nikiwa na wewe. Macho yako ni mazuri sana. Yanavutwa shinda la kufanya. Lakini yanafanya potele. Kwako unafanya we mwanaume bora. Anahisi akikushika. Oh, atakuchafua. Na kisha tutupe ufunguo.
Love. Niko na wewe mpenzi kileleni nitafika. Usiwapatie attention, acha waonge. Ungekuwa drug, bado ningekuwa abuse. Cause I can't get enough of you. Ninge take overdose. Tell me that you need me. Nipiche kwa mahaba. I'm never going back, baby. Ex ni kahaba. I wanna hold you. I wanna kiss you and tell you that I love you.